River records on the vibes.
I be looking for my blessings, many hours. Nahisemo kwiharira wawe uranzuhaza. N'ababyeyi bari basi kwari wowe. Ukuntu wisangiye undi nibyo nazi. Kuberira n'ibintu uragenda wirengagisha kuzigiye umwana. Ahora kumbaza arira ati mama yagiye mbwira. Ubwo nanjye nkatangira umuruho nibaza icyo nzabwira uyu mwana. Uru mwamwumvisha ukuntu ari njye watumye udusiga ukagenda. Ibyo bikambabasa.
Nubwo wiyumva sana wagira n'uzitabimana. Erega Brianna, nje sindabasha kwihanganira ibyo nkorekera. Tatabimana ko wakihana hatutazabura ibyo witaga ifeza. Utazibagirwa umunsi umwe uzabibona.
My enemies, icyo shaka nicyo nzaba mana.
Holy Father, just give me energy. Fasha basi nka byiza inzozi. Singishaka kwibona ndi mu bibi nazi.
Genius.
Where are you?